wena ngobuhle ongumle mina ngaso sonke isikhathi ngizokududuza emaphupheni omhlaba ngizokholelwa kuwe 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 mina ngizokholelwa kuwe ngizokholelwa.